mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu ohereza numero yawe tuzaguhamagara maze tugutumikire ubutumwa bwawe bugere kubawe
ndagize imana Fabie ndashaka gusukurukana n'abavandimwe banjye Muhoza Clementine bakunda kwita Fifi n'inshuti yanjye bita Johnny dukunda kwita Toto n'abantu batuye imende bose ndetse ndasuzurukana na mama wacu n'abantu bose n'inshuti ubanera indirimbo ya Mani Marite urukumbuzi
ndagijima urakoze cyane
murakoze cyane Samuel
umunsi mwiza
umunsi mwiza namwe
Umbuye wa musozi
ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu. Email radioyacu@gmail.com. Ohereza hano numero yawe kuri Facebook cyangwa se kuri email, tuzaguhamagara rwose maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Musengimana Samuel, ndi Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza inshuti zanjye zose ziri mu mujyi wa Kigali ndetse n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bose. Haba mbatura indirimbo yitwa indirimbo iyo ari yo yose y'umuhanzi King James nta kibazo. Ishimishe abantu bose bo muri famiye yanjye ndetse n'abakunzi bose b'ijwi rya Amerika, baba bari mu Rwanda cyangwa bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabashimiye, murakoze kandi ndabakunda cyane.
Musengama, nanjye ndagushimiye cyane rwose, natwe turagukunda cyane. Urakoze.
Murakoze namwe.
Umunsi mwiza.
Umunsi mwiza, umunsi mwiza. Kandi ndabakunda abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika cyane.
Ndatumika rwose n'abandi dukorana ndababwira.
Yego yego, basuhuze bose bose.
Nikichuti ziberaho tabwo zitenguhana na gato, nkunda kunyumva ngahonega amatwi, burya wa mukunzi wanjye uzi abarusha igikundiro.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com. Jayo maze ukande ahanditse ibiganiro, urabona ahari umuziki, naho ngaho Pianist Jules yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati muraho. Jules we yego turaho na urakomeye. Uti ndi mu karere ka Kamonyi intara y'Amajyepfo mu Rwanda. Nshuhuje Rafaire n'abaririmbyi ba High Voice bose. Mubamere indirimbo turakomeye ya Alarm Ministries. Murakoze cyane. Jules na urakoze cyane. dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Nitwa Hakizimana Celestine, ndi mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu kagari Maranyundo. Ndashaka gutashya abantu bo mu majyaruguru, harimo umusirikare ukorera mu karere ka Musanze mu Kinigi witwa Nsengiyumva Manuel, hari n'abantu batuye mu karere ka Gakenke, harimo abantu bari mu murenge wa Karambo n'abari mu murenge wa Nemba. Ndumva n'abatura indirimbo urwo ngukunda ya Victoire. Sawa, murakoze, ibihe byiza.
Ye Hakizimana, urakoze cyane, nawe ugira ibihe byiza.
Ngo ndasenga
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Nshuti banywanyi, dususuruke zose muzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com. Jayo rwose ukanda handitse ibiganiro urabona hari umuziki naho ngaho. Dushoreje ku butumwa bwa dufatanye Bonfils. Maze rero nshuti mwese banywanyi mwese rwose uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Amazina yanjye ni Konfatane Bonfils, nerereye mu Murenge wa Ngororo mu Ntara y'Iburengerazuba. Aba nifuza gutashya mama wanjye mu Karere ka Gatsibo mu Kagari ka Ndatemwa, nkasuza papa wanjye uri Kigali Gikondo, ndasuza mama wacu uri muri Kongo witwa Joy, ndasuza n'abantu bari muri Kongo ahantu bita Igatare, aho niho navukiye. Mbo ndasuza na marume witwa Rukundo aherereye mu Kagari ka Torero mu Murenge wa Ngororero. Ndasuza n'inshuti zanjye zo kuri Facebook. Ndasuza abantu bose banzi cyangwa se abana twigana amateka y'umuhanda hano Ngororero. Mbo ndabatura indirimbo y'Imara yitwa ira ivuga bonane umwaka mushya muhire. Mbone uko ubifuza abo bantu bose ndondoye umwaka mushya muhire. Ari na mukuru wanjye witwa Kayiranga yari akurishyira, nawe ndamushuje. Ndasuza n'umuvandimwe wanjye witwa Nsamihigo, nawe ari mu Buganda ari Akampala, nawe ndamushuje. Ndasuza na marume nawe uri Buganda witwa Bazoya Desire, ari aho bita Kiboga. Ndasuza n'abantu twabanye mu karere ka Hoima aho bita Cyangware ku kiyaga cya Albert. Ndasuza n'abantu twabanye i Kampala ahitwa Nansana. Aho bose ndabashoje, mbifurije kugira umwaka mushya muhire no kwangiza ingo mu mahoro. Nawe kandi ndagushoje, ndakwifuriza n'umwaka mushya muhire kamen.
Twese uzatubere mwiza, tuzawurye ntuzaturye.
Yego.
Don't look back,